abamu ku bakyala abawangalira mu kakajjo zooni mu kibuga Kampala beekokkodde abasajja abasusse okubazaalamu abaana ate oluvannyuma ne basuulirira obuvunaanyizibwa obw'okubalabirira. Abakyala boogeddeko ne Bukedde Farm abategeezezza abasajja babasendasenda ne babayingiza ebikulu eby'omukwano kyokka oluvannyuma olw'okufuna embuto ne basalawo okubaddukako ekintu ekyongedde okukalubya obulamu bwabwe bwe bawangaliramu. Bategeezezza nti embeera eno ereetedde abaana be bazaala okukulira mu mbeera embi n'abalala okukonzibwa oluvannyuma lw'okubulwa obugabiriza obulungi okuva eri abazadde.
Basajja baali bazaazi kati ffe ndowooza abakazi twafuuka abazadde. Abasajja bafuuka bazaazi babamaama ne tusalawo tufuuka abazadde kubanga omuzadde yazaala omwana n'amubeerawo okuva ku ntandikwa paka bwakula n'asobola okwerabira. Naye omuzaazi oluba okuza okumanya nti ha ono yafunye olubuto owookoma okumulaba
ate nkola nti ansula bweru n'omwana wange anti sina nyamba ansula bweru wetubeeramu ne tusobola okubeerawo ne tugumira mu mbeera gye tubeeramu kwa tusobola kudduka we tubeera olw'okugwa mboddukewo lwakuba nafunye obuzibu kanziruke ngeye tosobola kudduka kuvaawo enolemezaawo ng'okola ofunda obuzibu ngenda wa muzeeyi nanyamba tasobola okunkwatirako nenfuna kyenjagalo